Thiago. Nizi. Class rapper wameamua kuwa broker. You better call me Daja cause I'm a motherfucker. Mgejua mnavyo nibua mpaka matusi ananitoka. Motherfucker bitch, sasa kuna kuropoka. Get my way off, acha shobwe hadharani. Niko na plani mingi kuretire sijadhani. Business mingi najibrand home magetoni. Shida za kwako na mina zangu no comparison. Kanyaga izo nonsense, non-stop za midomo. Saga stories na continue na hakunaga kikomo. Na mtaka manager when uyo Ricardo Momo. Tell him stories zangu natako safi plomo. Sasa na kanyaga kanyaga no compare rap zangu. Habari za my ex walotusi mama yangu. Na kanyaga kanyaga dada shoba jina yangu. Sina shida nao na waona tu machangu.
Kanyaga kanyaga
kama unalicheza zangu.
Kanyaga kanyaga
wale wakuda wadaku.
Kanyaga kanyaga
stories za kidaku daku.
Kanyaga kanyaga
wajue hizi namba chafu.